zena lyomuti nana buresanyu wandaga lavu nununda yowo hey, umutima bwange nayiga ukwagala nobwongo bwange nobukakasa nti oli wambala katondese mubanga ntate mabega ndi mubaga enyanja yomukwano mukyaga mwadadi bibi ngandaga ntibuno bulumi mbukoye kangendela bulinonya ulinonya Lapulinonya, ah no no, canta wakale. Lapulinonya, ulinonya, lapulinonya, ah no no. Yeke, mpande divosi, abanjaga la bakoze rosi. Demo mi vuole su deve così wow pulira gusinzeze ukujamu bakabaka bono sibengule ya sengenge ah no bobo titade basente ekamne de kore wendi bafunye sente nekange Lapulinonya, lapulinonya, lekanta wakale, lapulinonya, 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 semani muti, nana uresanyu, wandaga lavu, nononda yowo. Mutima bwange nayiga ukwagala nobwongo bwange nobukakasa nti oli wambala katondese mubanga ntadde mabega ndi mubaga enyanja yomukwano mukyaga mutadde bibi ngandaga buno bulumi mbukoye
www.mp3ugandanmusic.com